Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri sanga. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Ni mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com mukurikire muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero muri isanga. Imibare ya guverinoma y'u Rwanda yerekana ko abangavu batarageza ku myaka 20 y'amavuko barenga 17,000 batwaye inda mu 2017. Mu mwaka wakurikiyeho umubare wabo wariyongereye, abana b'abakobwa batwaye inda mu 2018 barenga 19,800. Ubu rero byifashe bite? Ejo bundi kwa gatanu, inzego zimwe na zimwe za leta, imiryango itabogamiye kuri leta n'urubyiruko barahuye baganira nanone kuri iki kibazo cy'abana b'abakobwa batwara inda. Umwe muri iyi miryango yari muri iyi nama rero ni AJIPRODO, Association de la Jeunesse pour la Promotion des Droits de l'Homme et le Développement, ni ukuvuga umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iterambere JIJUKIRWA. Umunyamabanga mpuzabikorwa wa JIJUKIRWA Businge Anthony yatwemereye nanone kutuganirira kuri iki kibazo. None simbatindiye ari kuri telefone. Niko ye Businge, we urahura komeye?
Murakomeye.
Niko amakuru yawe se?
Amakuru ni meza.
Nuko rwose.
Meze mute mwe?
Natwe turaho tumeze neza. Kandi ndagushimiye cyane ko nanone wemeye kutuganiriza kuri iki kibazo cy'abangavu batwara inda. Impamvu bivuze ngo twongeye nuko no mu mwaka ushize hari mu kwezi kwa mbere twari twabiganiriyeho duhereye ku bushakashatsi mwari mwakoze ku ruhare rwa internet muri iki kibazo. Nikose, kwa gatanu uro mwakoze inama kuki iki kibazo kiyongera, kifashe gite ubu ngubu mu magambo make cyane?
Murakoze cyane, murakoze kongera kutuvugisha. Nuko umaze kubivuga ku gatanu twari dufite inama y'ingengabitekerezo n'urubyiruko iganira ku kibazo cy'inda ziterwa abangavu kigaragara cyane mu rubyiruko. Nuko mubivuze twabiganiye umwaka ushize, ubona imibare yiyongera. N'uyu mwaka tuvuyemo 2019 ni ikibazo twabonye kiganje mu rubyiruko. Twifuza ko twaganira urubyiruko kugira ngo dufate ingamba n'urubyiruko ubwabo bagiye uruhare mu kurwanya iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu. Nubwo bigihari ariko yaba imiryango itegemewe kuri leta, yaba leta muri rusange, ni ikibazo kitaratwicaye. Turakirwanya mu buryo bufatika, ariko noneho twifuje ko turenga twenyine nka JIPRODO, ahubwo dufatanye n'urubyiruko mu mirenge, mu turere, kugira ngo dufatanyize hamwe dukumire kino kibazo. Ni ikibazo gihangayikishije urubyiruko, ikibazo navuga gihangayikishije igihugu muri rusange. Kandi umuturahari.
Mbere yuko tujya ku muti, Businge, mbere yuko tujya ku muti ahari, ubu watubwira uko ikibazo gihagaze mu rwego rw'imibare kubera ko iyo nashoboye kubona niyo mu 2017 niyo mu 2018 mu 2018 rero umubyeyi cy'umwaka umwe abakobwa batwaye inda umubare wabo wari wiyongereyeho abarenga 2000 ubu noneho mu 2019 byitwaye nta mibare mufite
imibare dufite ntabwo twavuga ko dufite imibare yo mu gihugu hose twakoze ubushakashatsi mu turere tugeze dutanu tureba cyane cyane ibitera ikibazo cy'inda ziterwa abangavu ariko ntabwo twageze ku mibare kubera ko imibare iba ifitwe n'inzego zitandukanye ubundi umubare nyawo tuwukura muri minisiteri ifite mu nshingano kuko imibare ituruka hirya inzego zitandukanye ziba zifite imibare polisi ifite imibare yayo RIB ifite imibare imiryango itegamiye kuri leta kandi itandukanye rero habaho igihe bakusanya imibare bagatangaza imibare iturutse mu mpande zitandukanye namutse nkuhaye imibare naba nizeye ko ntabwo imibare ifatika ntabwo hano imibare mike ku iri hasi kubera ko twe ntabwo twabona imibare ko ntabwo twageze mu turere twose kugira ngo tube twaguha imibare yuzuye ariko ndakeka ko minisiteri ifite mu nshingano nyeka ko ubu nayo iyo tuba twayitumiye igenda ikusanya imibare cyangwa n'imibare ishobora no kuva mu turere buryo iyo mibare mwabonye mu 2017 imibare yakusanyijwe iturutse muri raporo z'uturere nyeka ko no muri iyi minsi yenda imibare yatangwa neza na minisiteri ifite mu nshingano
ariko rero aho ngaho utwo turere mwanyuzemo dushobora gutanga icyitegererezo ahari
muri uturere twanyuzemo uyu mwaka ubushakashatsi bwacu bwari bwibanda cyane ku gitera nizihe mpamvu niki gitera inda ziterwa abangavu nizihe mpamvu cyane kuko twabonye iyi myaka ibiri ishize imibare yari imibare byagaragara ko bikomeye cyane tukavuga none ko biniyongera ko tumva bitagabanuka ese ntabwo twareba koko igitera imibare kwiyongera cyangwa se igitera gituma abana b'abangavu baterwa inda ese nizihe uyu mwaka twibanze ku mpamvu cyane kurusha imibare
ebyiri mwabonye zikomeye mbere y'uko tuganira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ebyiri zikomeye mwabonye ziri ku isonga n'izihe
twabonye cyane cyane n'ubundi biracyari umwaka ushize
yego
uturere tw'uburasirazuba turimo akarere ka Gatsibo akarere ka Nyagatare ndetse tubona n'akarere ka Rubavu naho kaje mu myanya iri imbere bitewe ngira ngo impamvu twabonaga ko ari uturere turimo ubucuruzi bwinshi hari mu mujyi ku turere duhana imbibi n'ibindi bihugu ubirebeye na Nyagatare ubereye Rubavu ubona uturere duhana imbibi n'ibindi bihugu bigira imibare izamutse
ubwo ni ukuvuga se ko ibindi bihugu bifitemo uruhare
mu mpamvu nabyo twarabikurikiranye twabonye ko urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bindi bihugu ubucuruzi bwambukiranya imipaka hari abantu baba baza hari abantu bagenda barara mu mayira mu mahoteli hagati aho ku mipaka hari abantu baba banywa ibiyobyabwenge birashoboka ko izi nda ziterwa abangavu hari naho zihurira n'ibiyobyabwenge
yego
ni ukuvuga ngo iyo umuntu yanyweye inzoga agasinda cyangwa se ibindi biyobyabwenge hari ubwo yishora mu bikorwa by'ubusambanyi aribwo yishora mu bikorwa byo gufata abana ku ngufu aribwo yishora mu kubeshya abana rimwe na rimwe bakabaha ibiyobyabwenge bigatuma izi nda zikomeza kuba nyinshi birashoboka ko business cyangwa ubucuruzi bukorwa ku mipaka business ziba zihari ari nyinshi amafaranga araboneka abana bashobora kubeshywa cyangwa se bagashobora kubera kubaha kubashukisha amafaranga n'ibindi bintu bijyanye n'ibyo bigatuma utu turere turi ku mipaka hashobora kuba inda nyinshi ziterwa abangavu kubera ko harimo n'ubwo bucuruzi cyane buhari buturutse mu bihugu duturanye nabyo
ubwo bukene bwo ntabwo bwaba burimo kuri abo bana b'abakobwa
yenda mu mpamvu niba twari kuzivuga ariko byo muvuga mu mpamvu ni nyinshi
yego
mu mpamvu ni nyinshi ariko niba yakuvuga ko imibereho y'abana nayo twayivugaho nayo twasanze nabyo birimo hari abana bamwe baterwa inda kubera bashukishijwe amafaranga birumvikana bashukishijwe utuntu dutandukanye ariko nanone twasanze zidaterwa gusa abana b'abakene nubwo harimo ubukene ariko niwavuga ko ariyo gikomeye cyane kubera ko hari n'abaterwa inda baturutse mu miryango yifashije imiryango imeze neza bari mu mashuri ariko nanone umubare mutoya twasanze ushoboka ko n'ubukene bwabo urimo imibereho mibi irimo igihe agiye gushaka icyo kurya igihe agiye gushaka menivare mu gihe asubira mu rugo katuvuga asubira mu rugo ashaka menivare ufite amafaranga amubwira ati ndayaguha wenda namushuka cyangwa se mu nzira akambwira ati ndakugurira telefoni cyane cyane muri igihe abana b'abakobwa bafikishwa telefoni kurusha ibindi byose ndakugurira telefoni nziza Samsung cyangwa se telefoni runaka rero yamubwira telefoni akumva ko kubera ko atayihawe no mu rugo cyangwa se mu rugo biranagoye kugira ngo uhe telefone umwana w'umunyeshuri abishoboye ntabwo yayisaba ntabwo byemewe ariko ashobora kuyitunga mu buryo bwihishe iyo rero ayifite mu buryo bwihishe ayibona none mu buryo butari bwiza twagiye tubona ko iyo mpamvu y'ubukene imibereho mibi irashoboka ko irimo ariko ntabwo ariyo yibanze cyane
ijwi rya Amerika
mu by'ukuri
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa Businge Anthony ni umunyamabanga mpuzabikorwa w'umuryango Ajiprodo jijukirwa umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu n'iterambere turaganira ku kibazo cy'abangavu batwara inda aho kugira ngo kigabanuke ahubwo kikagenda kiyongera kuri telefone turi kumwe na Emmanuel na Jean-Baptiste abe yihanganye noneho duhere kuri Emmanuel we
yego
urahura komeye
aho ndakomeye
bwira umutumirwa aho herereye Emmanuel
nere kuri Yenzi mu karere ka Kamonyi maje ku Rwanda
yego gusha ku ngingo
nagira ngo mubaze
yego
nimizihe ingamba bafashe nyine kugira ngo babe barwanye izo nda ziterwa abangavu
ye urakoze cyane Emmanuel
yego murakoze cyane
ye businge we umwanya ni uwawe
murakoze Emmanuel ndumva si ndabona ari hafi yaho turi ingamba twafashe mu nama twakoze kwa gatanu ishingiye no ku kigano twagiranye n'urubyiruko twasanze ni ngombwa ko urubyiruko rugira uruhare urubyiruko nibo cyane baterwa izi nda zitateganyijwe inda ziterwa abangavu ni nabo bagira ingaruka nyinshi dusanga mu by'ukuri ubukangurambaga tugomba gukorwa n'urubyiruko burya iyo ubwirwa na ba nyiri ikibazo byumvikana kurusha kubwirwa n'umuntu udafite icyo kibazo muri iyi nama tuba dufite abana b'abangavu babyariye mu rugo benshi batanga ubuhamya bagaragaza ingaruka bagize bigisha bagenzi babo bababwira uko byabagendekeye bababwira uburyo bakwiye kubivamo bababwira uburyo bakwiye kubyihanganira n'imbere yaho ko batakwiye kumva ko ari ibicibwa mu muryango rero twasanze ingamba ya mbere ari uko dufatanya n'abana bagize ikibazo babyariye mu rugo bagize inda bakiri abangavu hanyuma bakajya kwigisha mu mashuri bakajya kwigisha mu mirenge babwira bagenzi babo uko bimeze n'uburyo bakwiye kwirinda iyo ni ingamba imwe twabonye ishoboka n'ahariya byaragaragaye mu nama ko iyo ukuntu bumvaga bagenzi babo bavuga bagaragara ko banabivuyemo bagaragara ko bafite imibereho myiza nyuma y'ibibazo bagize, bagaragaza ko bakwiye kwigisha bagenzi babo, babonaga ari inshingano tugiye gufata kandi ari ingamba dukwiye guteza imbere cyane, kandi tukayikurikirana kandi tugafatanya n'abana. Iyo ni ingamba ikomeye imwe. Ingamba ya kabiri,
yego,
ni twasanze tugomba kwegera ababyeyi. Twabonye ko ababyeyi bagomba kugira uruhare runini cyane, runini kugira ngo bigishe abana. Nubwo nari narakavuze impamvu zagaragaye cyane, ariko impamvu y'imirerere, impamvu y'ababyeyi yaje ku mwanya wa mbere. Ababyeyi ntabwo bagihura n'abana babo, ababyeyi ntabwo bakivugana n'abana babo, ababyeyi bari mu kazi, akazi karabatwaye, ntabwo bigishwa umwana yabaye umwana wirera
nyamwigendaho,
yibera mu ishuri, yavuye ku ishuri ajya kuri ya telefone twavuganye ubushize. Twasanze ingamba ya mbere uko twakwegera ababyeyi, ababyeyi bakagira uruhare mu nteko z'abaturage, bakagira uruhare mu mirenge, mu midugudu, kwegera abana babo bakabigisha. Ndetse n'umwana mu ishuri, umwarimu akigishwa cyane, hanyuma nawe akabishyira mu nshingano. Ku buryo twasanze minisiteri igomba kugira guteza imbere isomo ryo kuvuga, yo kwigisha uburenganzira cyangwa se nabyita health rights, cyangwa se amasomo ajyanye n'imyorokere y'umwana. Izo nizo ngamba dufite nyinshi, ariko reka mvuge ize byo uko nizo twabonye dushyiramo ingufu cyane, uruhare rw'urubyiruko dukoresha dufatanya n'abagize ikibazo cyo kubyarira mu rugo, ndetse n'uruhare rw'umubyeyi mu kwigisha umwana indangagaciro z'umwana akwiye kugira, haba mu rugo, haba no mu mashuri.
Businge, bari abana b'abakobwa bazajya bajya kwigisha abandi kubyerekeranye n'amikoro, ndavuga mbese amafaranga yo kugenda, kuko nabyo bisaba amafaranga, bazayakurahe bajya mu mashuri banagaruka basubira iwabo?
Uhereye kuri Aje Prodo yatangiye kino gikorwa,
yego,
nababwira ko twari kumwe n'inzego za leta, twari kumwe na Gender Monitoring Office, twari kumwe n'urwego rwari rufite no mu nshingano, twari kumwe na Minisiteri y'Umuryango, twari kumwe n'inzego zitandukanye za leta. Biyemeje nuko tugombye gushaka proje cyangwa gukomeza proje zirwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, Minisiteri igashyiramo ingufu, ikongera bije muri iki kibazo, kugira ngo aba bana ntabwo bazajya bijyana, ahubwo twebwe nk'abantu babifite mu nshingano tuba tugerageza kujyana aba bana aho bagomba kwigisha, aho tugomba gukora ubukangurambaga, ndetse tukabagarura, tukabashakira n'ibikoresho birumvikana. Twabifashe mu nshingano n'indi miryango twayikanguriye ko bakigira ikibazo kibi cyabo, ndetse na Minisiteri zifite mu nshingano, inzego za leta zifite mu nshingano, kibe ikibazo kigeze gutya kibona, kiba gisaba Minisiteri kugihagije,
yego,
kugira ngo ikibazo gicike.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda, Businge Anthony niwe tuganira kuri iki kibazo cy'abangavu batwara inda kidahwema kwiyongera buri mwaka mu Rwanda. Businge Anthony ayobora umuryango Jijukirwa. Kuri telefone dufite Jean Baptiste, hanyuma inyuma ye hari Samson. Duhere kuri Jean Baptiste. Samson abe yihanganye. Jean Baptiste we?
Oui.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Bwira umutumirwa uri Jean Baptiste.
Mbanje kubashimira kuba igisanganyo matsiko mwateguye kandi ni ingenzi.
Yego.
Ndishumbusha Jean Baptiste mpereye Kigali, ariko iki kibazo ntabwo kizacika kuko kiziyongera, kuba agenda avuga ku tuntu dutatu tugende ku cya mbere, ku iterambere n'ubukene wenda bw'abasore no gufasha abo bantu batwaye inda muri leta. Nk'urugero nko mu iterambere, nimba umwana akubwira ati, umubyeyi akamubwira ati, ese wakwitwaye gutya ngo ariko se ntuzi ko ngari viziyo ngo cyangwa ngo muracyagira ngo nka kera, nimba ari kuri telefone ni ngombwa sacinge akora abantu kuri Facebook abeshyane, nkandi rusanga abantu babeshyane ugasanga urubyiruko byanze bikunze kubera n'iterambere naryo ryacyadufata. Ubukene ku basore rero, nimba umukobwa mukundana ukamubwira ati ndashifuza ko tuzarushinga, kandi ugasanga nta bushobozi ufite bwo kubaka, we nimba kera nko mu cyaro barubakishaga amategura bakaba barahagaritse nk'ibumba, ni ngombwa ashaka umuntu.
Oya Jean Baptiste, Jean Baptiste, nta mwana uvuga ibyo kubaka, ibyo turi ntabwo ufite imyaka nta mwana uvuga ibyo kubaka ibyo kubaka ibyo kurushinga ndakeka biba byarageze mu bakobwa bakuze baravuye mu bwana
none se umukobwa ugatwaye nk'imyaka nka 18 nta gatangira gukundana ari ku ishuri bavuga ati wenda niturangiza batatu bigenza gute
komeza
none abazitwara nanone ugasanga babwiye ati mujye mu mashyirahamwe tubafashe ubwo se urumva atari kuba promoting wenda babwira ati mukore kurari niko handi uzasanga n'undi yongera bucyari wa kabiri
niho kubabwira ngo nimushishikare
kuko nimba babwira ngo turabashyira mu cyiciro cyo gufata shisha kibondo tunabafunguriza na konte ubwo se urumva ahubwo atari kuba promoting
reka Businge agira icyo abivugaho Businge we uramwumvise
zamutise namwumvise afite impungenge z'uko abana batwaye inda bafashwa
ati ni ukubashishikariza gutwara inda akavuga ati ni ukubashishikariza gutwara inda bari inyuma yabo
kubashishikariza gutwara inda ntabwo ari byo ubundi iyo umwana yatwaye inda hari impamvu zitandukanye yatwaye inda iya mbere ashobora kuba yarashutwe koko n'uwo mugabo ufite ibintu icya kabiri ashobora kuba yararebaga ikoranabuhanga avuze arasakinga arareba abantu bakora ibyo bintu ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati nanjye wabigerageza namenye ngo nabigerageza n'uwo bari kumwe n'umwana bari kumwe kwiga cyangwa se undi muntu aravanamo gutwara inda ibyo birashoboka ariko nagira ngo mubwire ngo Batista ayizere ku buryo nta kibazo kinanirana ikibazo bizakemuka bajya bavuga mu Nyarwanda ngo ibuye ryabonetse ngo ntabwo ririkisha isuka
yego hanyuma ikindi bati ushaka gukira indwara arayirata
arayirata
niyo mpamvu iki kibazo tugomba kukivugaho
iyi mibare izamuka navuga ko ibonera ko izamuka kubera ko byamenyekanye ko hari inda ziterwa abana hirya no hino habaho ubukangurambaga habaho kubashaka abenshi ntabwo burya babivugaga abenshi ntabwo bamenyekanaga mu miryango yacu murabizi ko umwana yatwaraga inda bakamuhisha bakanga kumuvuga akava mu ishuri akajya mu gikari nagira hajya akazanye inda abyara ndetse bamwe bakanagerageza gukuramo inda bagatakiriza n'ubuzima ibyo byari bizwi ariko uyu munsi ubukangurambaga buravuga bati niba watwaye inda nta mpamvu yo kugira ngo ujye kwiyahura nta mpamvu yo kugira ngo ababyeyi bakujugunye niyo mpamvu navuga ko nubwo ubona umubare wiyongera ariko ntabwo twavuga ko bitagabanuka nanone biragabana kuko harimo ubukangurambaga hariho kwirinda hariho turavuga ati nyamuneka irinde ushobora no gutwariramo ubwandu birashoboka nyamuneka niba bibaye vayo wigishe bagenzi bawe mu rugo ntazagene n'undi munsi biba bikubaho cyangwa se biba kuri mugenzi wawe ikindi kuvuga ngo harimo ubukangurambaga bwinshi navuga ko ariyo nzira cya gisebe cyabonetse ryabuye ryabonetse urahica ku ruhande ntabwo twavuga ko bitazakemuka bizangikwa kuko inzego zarahagurutse leta yarahagurutse kuri iki kibazo buri muntu wese n'ababyeyi turavuga ati ababyeyi namwe nimuhaguruke nyamuneka mwigisha aba bana n'imibereho yabo y'ubutaha kugira ngo itazangirika na mugenzi we utaragira ikintu kibazo rero navuga ko turi mu nzira yo kugira ngo bicike kandi koko bizacika murabizi ko n'ubwandu bwo gatera sida bwaje kera ariko bugenda bugabanuka murabyumva nubwo twavuga ngo bwaragiye Burundi ariko bugenda bugabanuka mu bihugu nuko mujye mwumva imibare rero ndashaka kumuhumuriza Jean Baptiste yuko nidufatanye nawe adufashe ahubwo adufashe kugira ngo iki kibazo namushikiwe ejo atazabona atwita akavuga ati n'ubundi dore nabonaga ko byacitse bidashoboka rero ntabwo tubishishikariza kubafasha bano bana n'abana bari mu muryango n'abana badakwiye kuvuga ngo bavanye mu ishuri bajajugunye turabafasha leta irabafasha bitavuze ko ishaka kugira ngo bakomeze oya ntabwo ari gukomeza ariko nyeka ko turi mu nzira kandi icyerekezo leta irimo icyerekezo rwose turimo ni icyerekezo yo kugira ngo uyu mwana w'umukobwa wagiye hanze akaza mu nama y'abantu 150 akavuga mu mbona hano narabyaye nabyo ndi mutoya
ubwabyo gutinyuka kubivuga ni ikintu ubwabyo gutinyuka kubivuga mu ruhame
gutinyuka kubivuga
mu ruhame nk'uko
agatinyuka akabivuga akabwiye ati mwabantu ngaduye nagize ibibazo gutya umusore yarambeshye ndamukunda turakundana nazi ibyo ari byo ndatwita sinongera kumubona arancika mu rugo bamera nabi ariko narihanganye gukora hirya no hino bumeze neza ariko nafashe icyemezo kugira ngo bagenzi banjye mbigishe mbigishe kandi batumva ko gutwita bivuze gupfa oya noneho yabigisha babyumva ukabona bagize sentiment bamwe bararira ariko bakavuga bati kuva uyu munsi natwe dufashe icyemezo cyo kujya kwigisha bagenzi bacu ibyo byonyine bituma ubona ko dufite igisubizo cyiza kirambye kihuse
Businge
ubwo ni uhamye nakubwira twabonye kwa gatanu
ye ariko rero Jean Baptiste hari akandi kantu yashyizemo nakwita gusuzugura ababyeyi yavuze ati umubyeyi yakoma ya mukoma ko munda akavuga ngo ngo ndeka ngo ntabwo ari bihe bya kera ndeka ngo ntabwo uzi ko ari vision yako kantu yakavuze byo wabivugaho iki
byo birakomeye birakomeye kuko abana dufite bakunda ikoranabuhanga kurusha umuco gakondo numva ko iyo udakoresha ikoranabuhanga utazi gutwitinga utazi utaba ku Instagram utaba kuri Facebook uri wa kera ntabwo ukwiye no kugira icyo umubwira icyo ni ikibazo gikomeye cyane niyo abafite abana iyo utashye mu rugo umwana aza kwakira agusaba telefone nawe agutuza asa gusaba telefone afata telefone nima telefone ariko agiye kureba iki agiye kureba ibyo arashaka kureba ibyo arashaka kureba umusitari yenda ukunda kuyandika mu buryo budaje abantu cyubahiro akajya kureba ibintu biriho by'urukoza soni ibyo bintu rero bituma kenshi bimutwara umwanya kandi agashaka kubishyira mu bikorwa uko bariya babishyira mu bikorwa uko bibona gusuzugura rwose aba muri igihe ikoranabuhanga riza nkaho risumbya umuco wacu risumbya kuba ababyeyi risumbya kumva ababyeyi risumbya ibintu byose bakumva ko bose ikoranabuhanga bari muri viziyo na wabakoraho mwe ntago mwize ntacyo muzi nigeze kubivuga ngo umuco wacu ugomba kugaruka umuco tugomba kumeza kwigisha abana bakamenya ko ngo uburere buruta icyariye
buruta ubuvuke
urero umuntu agombye kurerwa kugira ngo abe umuntu muzima rero turacyafite ikibazo cy'uko naho tugomba gushaka uburyo nk'uko hari gahunda ya n'ingando mujya mwumva abana barangije sekondari abajyana mu ngano nibura kugira ngo bige umuco bige kubaha bige kumenya bakuru
na discipline
ibyo byose nubwo atari ibintu twavuga ngo zo bizagezweho byose ariko icyo Jean-Baptiste yavuze byo gusuzugura ababyeyi no kubita ko batagezweho birahari nayo ni ingaruka mbi dufite ituma n'izinda ziterwa abana b'abangavu nazo zikomeza guhabwa intebe nyeka ko rwose dufatanyije abana b'urubyiruko dukwiye gukomeza kubegera
ahubwo se irikoranabuhanga ubwo ntabwo nigombye mu ijambo kubera ko Samson na Desire nabo barategereje kuri telefone ariko ikoranabuhanga nta kuntu mwafatanya na leta kwiga uburyo ahubwo ryagira uruhare mu kwigisha umuco mu kugarura umuco mu rubyiruko mu bana
leta irigisha tukigishwa n'ibindi biturutse mu bindi bihugu tukabona ibiturutse ahandi ni ukuvuga ngo ni uruhurirane rw'ibintu murigisha mu kanya hakagira ibindi biza gusenya kubera ko rero ari ikibazo mpuzamahanga utakumira ikoranabuhanga nanone buri munsi baravumbura ibi n'ibi kandi nabyo turarikene ni byiza mu by'ukuri ntabwo twaryamagana ibyiza ribigisha no guteza imbere igihugu mu buryo bwihuse birabikora. Ariko nyeka ko tugombye guha ingufu itorero ry'igihugu, tukariha ingufu cyane kugira ngo wenda ibyo twigisha dukomeze guhagarika urubyiruko kujya kuri mu ikoranabuhanga kurusha iby'umuco wabo. Ni ukuvuga ngo tugombye kuba dusa nk'aho duhanganye naryo, ariko tugashushaho kwigisha ibyiza bikaba byinshi no kurusha biriya biza bibi. Nabyo tukabivuga bakabimenya, n'ubwo babyakira ariko bakabimenya ko atari byiza, bagerageze kuvanamo ibibafite umumaro, ibidafite umumaro babyima amaso, babyima amatwi, ariko bakomeze bakoreshe ikoranabuhanga rijyanye n'icyerekezo cy'iterambere n'imico myiza. Naho ubundi ntabwo twavuga ko twarihagarika, ntabwo twavuga ko twarwana naryo, no gukomeza kubana naryo kandi tukigisha ibyiza nabo, tugaho n'urubyiruko n'abana bakavanamo ibifite umumaro kurusha ibibi.
Businge Anthony ni umunyamabanga mpuzabikorwa wa Ajiprodo Jijukirwa. Ajiprodo ni umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iterambere. Turaganira ku kibazo cy'abangavu batwara inda mu Rwanda. Nk'uko mukanyana nimbivuze kuri telefone, hari Samson na Desire. Desire abe yihanganye, noneho duhamagare Samson. Samson we? Samson?
Halo.
Urakomeye?
Ndakomeye. Samirinda, amakuru y'imizi.
Amakuru ni meza. Bwira umutumirwa uherereye.
Ndiano munuze Bujumbura.
Bujumbura mu Burundi, kuri mu rusakusa.
Ndi mu bantu.
Wajya ku ruhande gatoya, ntibakurogoye.
Ariko
yego.
Na turere gutsinze ibintu by'urusaku, nagenda kuramutse, nashaka nihuse ndabe uwo mugenzi wanjye ari ku murongo, simuha umurongo nawe ayageze kweri, nagenda kuramukiza kweri iminsi n'iminsi. Ubwa mbere ko twavuganye ngo uzo telefona mu kiganiro cyo gutashya, warantelefonye umunsi umwe ariko ntiwasubiriye. Nashaka ndakubaza impamvu zahabaye.
Reka tuze kubivugana nyuma y'ikiganiro. Tugume mu kiganiro, ubu ndaza kugutelefona, buretse ndaza kugutelefona. Urakoze cyane, turasubira.
Urakoze kandi ntuze kwibagira Thomas Kamiri.
Nabyanditse humura. Urakoze cyane.
Ndamukize n'abagenzi ari ku murongo.
Yego, barakumva. Urakoze cyane.
Bateri febre yambo kabisa.
Yego, arakumva. Ubu ngubu aho ari hose akunda ijwi rya Amerika. Nawe komera.
Komera nawe.
Ijwi rya Amerika, duhamagare noneho Desire. Desire?
Kwenda bumva.
Urakomeye?
Mukwenda komeye. Nakapura kariko karabaho mberereye.
Ni hehe uherereye?
Acha mukayogora mu ntara ya Makamba.
Makamba? Makamba mwumva ijwi rya Amerika?
Acha tutarabiye kuntu byo ntabwo tubyumva. Tujya kubuhingangurukana bumeye.
Nuko nabyo ni byiza. Nuko. Ikibazo rero cy'abangavu batwara inda, wacyumvise, umwanya ni uwawe.
Ndacyumvise prima. Ndabashimiye cyane abantu mwatumye, kandi namwe mwese amakuru y'ibya Amerika ndabashimiye cyane.
Yego, urakoze rwose.
Nakereje hano ukuntu mubikora buri muntu wese. Hari igihe bashikirwa n'ibyo bidashikirwa mu bwami bisanzwe, kubera ukunda gusanga mwarufite nimero nyinshi. Hanyuma kimwe mbanza kuba byabatumire.
Ni umutumirwa umwe?
Uwo mutumire. Kuri uku bari ko barabivuga, bo bari ko babikora. Urumva nibyo tukareka kuba Abanyafurika ntikunda kutwica. Namaja tutabikorwa. Nuko.
Urakeka ko batubwira gusa amagambo ntakurikirwe n'ibikorwa?
Akaba atabikorwa. Nanjye mbere mama nabibonye. Ugasanga leta iritanga igasuka mu buryo, ibyo bintu bisaba n'uburyo.
Yego,
leta ikabutanga. Ugasanga uwo muntu bahayo mabanga kubikora neza ntibiba birimo. Ugasanga bagiye mu cyaro cyane cyane, niyo ahantu hasigorana, kuko mu bisagara waba baronka
aba baracyubwenye buryo ba nk'abana bakubwo mu gisagara cyo kibe nawo mu cyaruga ariwo mu cyaruga aba bakeneye usanga uretse hayo n'ubyeyi yagikumiye mu gisagara batura gatatangi mugabe rekanje ku kubitwa kuri zo nka mwarimu
eh
aba prima cyo cyereke ikona buhanga nacyo riri mu bituma abana bakubwo batwanda prima gose
twabiganiriyeho bihagije mu kwa mbere k'umwaka ushize 2019
prima birimo gose kuko nk'uko yakijya cishuye nta mupakuru mu buri muntu wese usaba icyo ugomba gishakira nayo abakebe nk'uko uko abasitacyo kurandira mu gihe cyo ugasanga ibyo byaje na cyabiraba kuko bigaca bigenda kuko cyenda akaruriro iwacu mu Burundi niyo zimenga kode ariko nubari batanze pavuga gero porosesa ariko urumva ntiyagiri umunyeshuri yo kugera atwara inda ari umunyeshuri
yego
bwa buri mwaka retanze itanze igitigiri ku ntara kuko abigeme bagiye baratwara inda usanga ari benshi kita wiyumviye noneho bamwe babikoze byaciye bigenda gusa rigatanga amafaranga akaba nk'aho abikurikirana icyo gituma ndabanje kuvuga atarazi usanga batabikora neza ugasanga kuvuga nka mwese mubatumiye abikora mugabo indani ugasanga ntabikoze icyo gituma ndabanje kuvuga uko
Desire akantu gatoya hanyuma duhe dusubize ijambo mutumirwa
hanyuma ndabashimiye rwose niwe mutumiye nyine ndamushimiye mwatumiye
urakoze cyane Desire niko se businge we niko kuyu nguyu Desire numva utari kumwemeza yuko hari ibikorwa
Desire abikorwa ati n'amagambo gusa
yego
birashoboka ko ahwari ahwari babivuga kandi akabona n'abantu babifitemo ingufu
ni makamba
burya ikibazo buri ikibazo cyumvikana cyane kurusha igisubizo ikibazo iyo hari ikibazo abantu barakivuga cyane itangazamakuru ikakivuga cyane
yego
kandi birumvikana nabwo burya ibyiza ari ngombwa kubirata cyane kuko nibyo ugomba gukora ariko ibibi birumvikana ko bigomba kuvugwa cyane kuko umuntu aba akeneye no gushaka igisubizo cyabyo
yego
uburyo ikibazo kiba gihari n'uburyo abaturage bifuza ko birangira icyifuzo cya kaba kivuga ngo ejo mu gitondo niho zongere kubaho umwana w'umwana ibya mbere niyo mwagira ubushobozi bwose bw'amafaranga hari ubwo byabagura kubirangira kuko buri kubanza kumenya ko ikibazo gihari niba gihari se gihari ku rwego rungana iki ese urwego rungana iki rukeneye ubuhe bushobozi bw'abo mafaranga bw'aba bantu ese biraterwa n'iki n'ubundi ugomba kwica giterambere ikimu kiri mutera
ugomba kwica aho kwica giteri icaye kibi mutera
ikibi mutera ubu rero nizo gahunda abantu babanza kujyamo bakajya muri izo gahunda zo kumenya ubushobozi mufite burangana iki mu mafaranga mufite abantu bangana iki muzafashwa nande muzakorana nande abate wenda bangana bate ese babayeho gute abana babo se babayeho gute ni ikintu kigari cyane iyo rero ubonye ikintu ko ari kigali nibikemutse ntabwo ushobora kubona ko ari byinshi kubera ko ikibazo ari kinini ugakemura kimwe ubirebera ku ruhande abona ko ntacyo mwakoze abona ko kurya yararwaye bwaki agahabwa uyu munsi ntugire ngo nyuma y'ukwezi wasanga ya bwaki yagiye ibimenyetso bigenda gake gake bigafata igihe nyamara uwamubonye arwaye yavugije induru biratinda rero ibikorwa birahari byinshi cyane ariko ntabwo byakemura ibibazo ako kanya ngo bigaragare. Natwe aho tugiye baravuga batari ko muravuga mwaraguze umwaka ushize n'uyu mwaka muravuga n'umwaka utaha tuzavuga nuko iyo tuzavuga ariko tuba tuzi ko hari igikemuka. Imyaka ishize nko nabikubwiye
yego
nta mwana w'umukobwa wahagurukaga wahagurukaga ngo aze avuga ati mwo mumbona ha nanjye nabyariye mu rugo. Reka da ntabwo byabagaho. Uyu munsi kuki bivuzwe hari impamvu bivuzwe. Hari ubwo bukangurambaga, hari ibiganiro, hari ukwegera abantu, hari uburyo butandukanye bwabaye kugira ngo bivugwe. Uyu munsi turavuga ati nyamuneka niba abana baratwitaga nibajye kwa muganga bagatakariza ubuzima muri ubwo buryo bavanyemo inda bamwe bakabura ubuzima nabo babyaye nabo bagapfa. Turabwira tugireyo byose waratwita ariko urakenewe mu muryango nyarwanda n'umwana wawe urakenewe nta mpamvu yo kugira ngo tubabure. Uyu munsi bakaba bajya kwa muganga. Iyo ni intambwe biterwa nini cyane. Rero no mu muryango iyo umwana abona ashobora kuganira n'umubyeyi, umubyeyi bakicarana akamubwira ati mwana wanjye rero dore ibyakubayeho n'ibi n'ibi ariko ugombye kwicara hano hanyuma wanabyara umwana akarerwa ukajya mu ijuru ukiga kuko umwana akeneye kuzabaho umwana akumva ko bidamuteye ipfunwe. Iyo ni intambwe dutera. Rero ndavuga ko hari byinshi intambwe ziraterwa cyane hari ibisubizo byinshi ariko ni igitonyanga mu nyanja. Niyo mpamvu rero inzego zose ubona imiryango itegamiye kuri leta ubona inzego za leta ubona amadini abihaye Imana ubona ingeri zitandukanye zikaba zose usanga muri programme zabo zose birimo bivuze ko ari ikibazo kandi dushishikariye gukemura twese. Rero Desire namubwira ko atari amagambo gusa ni ibikorwa birahari byinshi ariko ni urugamba turimo kandi tuzi neza ko turi mu nzira nawe kamirindi BBC irabivuga
na ijwi rya Amerika
itanu ishize cyangwa icumi ntabwo mwabivugaga
yego
ariko n'ubu ni ubukangurambaga ni ubukangurambaga buduha inzira butuma abantu babimenya butuma abantu bashakisha icyo kibazo kivugwa kuki kivugwa mbehe kuki cyabaye cyagiye kuri BBC kuki cyagiye
ni ijwi rya Amerika ni ijwi rya Amerika turiho yego. Hanyuma ugitangira nyine uvuga ko ibikorwa akenshi bidakunda kugaragara nk'ibisubizo ntabwo bigaragara cyane. Hari umuhanzi w'umufaransa ukomoka muri Afurika ntabwo nibuka izina rye wavuze ati un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit qu'un arbre qui pousse. Ni ukuvuga ngo igiti kirimo kigwa kigira urusaku kurusha igiti gikura cyangwa igiti kimera ariko rero icyo giti kimera kirakomeza kikamera kigakura nacyo yego ubwo rero n'ibisubizo nyine biba bikura nubwo bidasakuza cyane nk'ibibazo. Nubwo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Businge Anthony ku kibazo cy'abana b'abangavu batwara inda imibare mu Rwanda igenda yongera ariko nk'uko Businge abivuga ati nyamara burya ntabwo ari ukuvuga ngo ikibazo kigenda gikura ahubwo ni ukubera ko abantu basigaye batinyuka bakakivuga iyi ndwara nimba ari indwara wa mugani urwaye indwara ashaka ko ikira arayirata ubu ngubu kuki noneho dutangiye kubivuga ku mugaragaro umwana watwaye inda agatinyuka akabivuga ku mugaragaro ati bishobora kuba ariyo mpamvu imibare yiyongera ariko ikibazo kigenda gikira. None Businge mbere yuko duha ijambo Leonidas nawe utegereje kuri telefone ubundi reka tuvuge ku rwego rw'amategeko nabyo birakenewe mu rwego rwo guhana ubundi umwana ntabwo umwana ni umuntu urerwa ntabwo ari umuntu uterwa inda ntabwo ari umuntu ugomba kugira undi mwana na warera. None hari itegeko rihana abantu basambanije abana. Ubu ngubu mu rwego rwo guhana abo bantu hari intambwe igaragara ihari. Ahari impamvu nanabibaje nuko mperutse gusoma mu kinyamakuru cyitwa Igihe ko muri mu karere kamwe ko mu ntara y'amajyepfo hari abantu 89 abagabo 89 bafashwe barafungwa kubera iki kibazo ndakeka ko karera ari gisagara niko byari byanditse nuko ubu ngubu icyo kibazo cyo nimba ari kibazo ahubwo igisubizo cyo gufunga no guhana abantu basambanya abana kimeze gute cyo cyane cyane ko nyine no kuwa gatanu na ribu yari he muri iriya namba
namenza ko zewe ndakabonera umwanya kwibwira n'abanyarwanda ikibazo ikitegeko rihana abasambanyije abana ababateye inda batuje imyaka y'ubukure ariko niyo wabuje imyaka y'ubukure ariko mutumvikanye
ya
nabyo itegeko rirahari rihana iki cyaha kandi ni bihano byihanukiriye ni bihano byihanukiriye cyane itegeko ryashyizwemo ingufu ndetse n'inkiko z'u Rwanda ndetse n'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha iyo iki kibazo kibonetse gihabwa umwihariko wihariye kirihutishwa kugira ngo kuko muzi ko no mu mategeko bavuga bati iyo ibihano bitinze bisa nk'aho byibagiranye
nta butabera bubabaye
ariko iki ni icyaha gihanwa cyane ndetse twashimye na Leta y'u Rwanda ubundi harimo imbogamizi nyinshi yumvise ko hafunzwe 89 bashobora kuba bafunzwe wenda batarajya imbere y'ubushinjacyaha cyangwa se inkiko cyangwa ukumva ngo barekuwe umuntu akagira ngo yenda ni ukutagiha agaciro ariko harimo imbogamizi nyinshi iya mbere nashimiye Leta yakemuye burya gusuzuma ibimenyetso by'umwana wafashwe ku ngufu byari bigoye umwana yabaga amaze gufatwa ku ngufu yenda agataha ababyeyi bamubona bakabona ntabwo bisanzwe bati byagenze gute bati hari uwamfashe ku ngufu yenda uwo mwana amaze amasaha 8 yakarabye kugira ngo uzafate ibyo bimenyetso bikaba bigoranye icyo yari imbogamizi ikomeye nubira iracyanahari yenda hakaba indi mbogamizi y'ibanga mu bushakashatsi twakoze twanasanze harimo n'abavandimwe mirongo bari ku mwanya wa kane harimo n'abavandimwe batera abana b'abakobwa inda umuvandimwe wasuye urugo yaje mu rugo ni mubyara we se ni se wabo se ni mwene wabo mu buryo butandukanye ariko yaza yajya mu rugo ugasanga nawe yakoze icyaha yamuteye inda noneho babimenya umuryango ukavuga ati nyamuneka muceceke akaba ikintu cyo guhishira abaturanyi baturanye umwana w'umuhungu agatera inda umwana w'umuturanyi bakavuga ati mubireke nimubivuge tudafungisha umwana wa kanaka nabyo ikaba n'inzitizi igaragara hakabiye gatatu ivuga ngo se ngo uyu muntu ko mugiye kumufunga yenda niwe wari udutunze tukatuvuga ko ari urugo rutibejeho neza nimugiye kumufunga se tuzatungwa nande nyamuneka mwaretse uyu mugabo mwamurete rwose ngo ndavuga yenda ni umugabo unafite umugore ahandi none ababyeyi bakabimenya ko abatunze bakanga gutanga ibimenyetso ngo uyu muntu ajye mu butabera ajyanwe mu butabera izo ni inzitizi hari inzitizi rero imwe yari ikomeye cyane yo kubona igihe umwana yatwite yenda bakavuga bati nabyo tuzabona wa isi umukobwa aravuze ati ni kanaka ni gusinge wamuteye inda njye nkavuga ngo ntabwo ari jyewe noneho bikazarinda gutegereza umwana
ngo barebe ko musa
igihe kubarebe ko dusa cyangwa se bafate n'amaraso bayajyane bakayajyana DNA twayipimishaga mu bihugu byo hanze bigafata n'igihe byabaga binahenze bimwe bikananirana ariko uyu munsi dufite laboratwari
ibyipimiro
bipima DNA mu Rwanda no kuvuga ngo mu gihe umwana amaze kuvuka wa muntu yarafashwe wa mugabo yarafashwe biroroshye gusuzuma DNA bakamenya ko uyu mwana ari wa kanaka icyo ni ikimenyetso cyihuse cyane kugira ngo ubutabera buboneke
yego
ndetse imabo navuze ngo dushime nuko iyo umwana atanishoboye cyangwa se babone ko akwiye kubona ubutabera mu buryo bwihuse leta imutangira amafaranga ni ukuvuga ngo ribu itanga amafaranga ya DN ibihumbi birenze 280 cyangwa 300 ariko iyo DN igafatwa ku buntu ko leta ariyo yishyuye aya mafaranga kugira ngo ubutabera guwahotewe uboneke icyo ni igisubizo twabonye icyo gituma bwa wa muntu abona ubutabera wahohotewe ariko na wa wundi wahohoteye nawe ntabwo ko nawe abona ubutabera kubera ko hari uwabeshyewe ko yari we wateye inda bagasanga atari we agasohoka noneho bagafata wa wundi wateye inda ni gahunda yo guteza imbere ubutabera navuga ko mu gihugu mu Rwanda itegeko rirahari ubushake burahari bashyizeho gahunda zitandukanye maze kukubwira hari icyumba cyihariye cyo kugira ngo na wa mwana wahohotewe atashyirwa karubanda mu by'ukuri navuga ko hari birumvikana byamenye tunavugaga biragoye cyane iyo wafashwe ku ngufu cyangwa se wahohotewe atabigizemo ubushake ashobora kutarenganurwa na wa mugabo agafungurwa ariko mu by'ukuri yakwiye guhanwa ariko iyo habayemo ubushake bwahohotewe n'umuryango leta irahari itegeko irahari ubushobozi burahari navuga ko ikijyanye n'ubutabera dufite intambwe duteye dufite intambwe tugezeho kandi ishimishije nashimira leta muri rusange
ubwo rero we mukobwa we mwangavu nawe mubyeyi mbese wumvise ibyo Businge avuze niba umwana atwaye inda nagende arege umuntu wayimuteye ibimenyetso bizagaragara ko laboratoire zabikora ifate DNA cyangwa se ADN mu gifaransa no mu cyongereza maze papa w'umwana amenyekane niba yarafashe umwana nimba yarashambanyije umwana ahanwe nuko ahangaha Businge urakoze kudusobanura ibyo ngibyo nagira ngo mbwire abatwumva yuko atari ni guhana umuntu wasambanije umwana ataraho atari mu Rwanda wonyine nano muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu bazi by'umuziki bazi icyamamare R Kelly yego kugeza ubu ngo baracyari umwere kuko ntabwo urukiko ruramuhamya ibyaha ariko ubu ngo bari muri gereza kubera abana b'abakobwa bamureze yuko yabasambanije bakiri bato bataruzuza imyaka 17 y'amavuko ntabwo ni ikibazo rero ko ari muri gereza ubu ngubu yego aracyari umwere ntabwo araburana ngo urukiko ruvuge nimba ari umunyabyaha cyangwa se nimba ari umwere kuko ariko ni ukuvuga ni umwere kugeza ubu ngubu ariko arafunze Arkeli arafunze kubera icyo kibazo maze rero nshuti z'ijwi rya Amerika ndabona igihe kirimo kigenda kandi kuri telefone dufite Leonidas na Jean d'Amour nagira ngo mbahamagarire icyarimwe bakurikiranye bavuge akajambo kagufi cyane kugira ngo twanzure dusoze iki kiganiro muri iyi minota 34 dushigaje. Leonidas we.
Ni ndakumva cyane.
Urakomeye uvuga akajambo kagufi cyane banza uvuga huri.
Ndakomeye ndi mu Kirundo no hazi.
Yego Kirundo ndahazi rwose.
Yego nuko wamebye gusa. Maze imizi ndakwandikira nk'inyishura.
Ibaruwa yawe nayibonye uyu munsi nayisomye. Ndateganya kugusubiza none ubwo twivuganiye reka nze kuguhamagara kuri telefone tubivuganeho urakoze
yego
hanyuma
re
yego
buri kintu ari karavuga ko abana babahohoye ewe sindi ko nakemeza naho nawe kubera ko umva ko yavuze yuko bifika umwana gatwarinda muga ameze gutwarinda ugasanga bagiye mu butungane cyangwa mu butabera mu Kinyarwanda ugasanga umukobwa wenyine ni wazanye ibyabo nabyo gukingira uwo mugabo ni kuvuga ko baba byumvikanyeho rero ya mashira hamwe no kuvuga ibanga mu bindi bintu byabandi bantu babikoreye
oya Leonida aho ntabwo tubivuga rero rumwe umwana agomba kurengerwa ibyo ngibyo ntabwo umvikane ntaki oya 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 urakoze cyane
uwo mwana muvuga n'uyu
ntabwo bari kwivanga rwose bagomba gukora ako kazi
uwo mwana muvuga n'uw'imyaka ingahe
umwana n'umwana n'ukuvuga abatararenze imyaka 17 batarageza imyaka y'ubukure amategeko arahari avuga umuntu ukuze n'umuntu ukiri umwana Leonidas urakoze reka twe kwigomba mu ijambo duye ijambo Jean d'Amour dusoza ikiganiro nuko Jean d'Amour we Jean d'Amour
ndabumva
urakomeye
yego ndakomeye
uri hehe Jean d'Amour
Ndi hano Kicukiro ukareka Kicukiro mu mujyi wa Kigali
ye umbabarire ko nguhamagaye ntinze igihe kiragiye ufite udusogonda 30 gusa two kuvuga icyo wifuza
bo ngewe naje nshaka kuvuga kuri iki kintu kijyanye no gutera indabana babangavu nubwo ngo mbona cyane cyane nko bigo by'amashuri imyidagaduro ikabije aho usanga mu bigo by'amashuri bagiye bafite ibyo bita amabooms muri turiya tubyiniro tubera mu mashuri hari ahantu habera ibintu bikomeye cyane minisiteri yazareba uburyo ibigo by'amashuri yazagerageza ikagicunga biriya bintu kuko ni naho kenshi yaturuka ziriya nda zitateganyijwe
yee hiniraho Jean d'Amour we hiniraho kubera ko igihe kiragiye pe umbabarire
yego
yee urakoze
yego urakoze
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa Businge Anthony umunyamabanga mpuzabikorwa w'umuryango Ajiprodo jijukirwa Ajiprodo n'umuryango w'urubyiruko uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iterambere turaganira ku kibazo cy'abangavu batwarinda no kuhana abantu bazibatera none Businge mwisogonda imwe rukumbi nimba bishoboye umwanzuro w'ikiganiro.
Mwize ko nimwe navuga ngo turasaba ubufatanye bw'inzego zose za leta zitegamiye kuri leta dufatanyije hamwe kugira ngo turwanye iki kibazo cyugarije umuryango nyarwanda ndetse n'ibindi bihugu tutavuga ko bitagifite ariko dufatanyije twese tushyigire ikibazo cyacu kugira ngo tugire umuryango mwiza utekanye kandi muzi.
Businge Anthony ndagushimiye cyane rwose natwe nyine nk'uko wabivuze itangazamakuru natwe dufatanya n'umuryango kugira ngo ibuye rigaragare ryoye gukomeza kwicisuka ndagushimiye cyane
murakoze Kamili
umunsi mwiza rero
murakoze
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda namwe mwese nshuti banywanye uko mungana ndabashimiye cyane rwose byimazeyo namwe iki kibazo rero mu kigiri cyanyu maze dushakire igisubizo hamwe umunsi mwiza ku Ijwi rya Amerika murakarama. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.